Nini hicho?
Mdebe mtupu.
Aliati makelele.
Oh, Ali, Ali, my baby.
Namibia.